Muziki paka kitani kwako na chunkysupplier.com.
Mtumelo yangu amekuja kwangu. Mtumelo yangu wapo ndani kwangu.
Venga tizi,
piga mawe,
piga mawe.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa.
Love you, woe bani you.
I make a sick game.